Ateba bakulembeze mu kibuga Mukono basattira olwakabata akolekedde okugwira ekitundu kino olw'abatuuze okwongera okwefunyirira omuze ogw'okumansamansa kasasiro awamu n'okutaka Zambi n'agenda mu myala naddala mu biseera bino eby'enkuba efudde mba buli lukya. George Masengere ng'ono yavunaanyizibwa ku by'obutonde mu kibuga kino agamba nti bamaze ebbanga nga bakalaatira abatuuze Mukono okukomya okumansamansa kasasiro wabula agamba nti bano beefuula nnampulira ziri nga kati waliwo okutya nti kasasiro ono ayinza ate okuzibikira emyala ebitundu bino ne bizingibwako amataba ko n'endwadde ez'enjawulo eziva ku buligo.
Muna Mukono olina obuvunaanyizibwa 10 ku 10 okulaba nti enkola eyo tugidibya tugigyawo. Kasasiro oyo bw'omuyiwa eri abantu baffe abajja amazzi ku nzizi zino eza bulijjo. Kasasiro gw'oyiye alina ebintu bingi ebigenda ne biaffectinga abantu baffe ate abalala manyi nti bangi nnyo abava ewaabwe ne bajja okukola tebamanyi mazzi abantu gye bagajja abafumba emmere. Kati gwe bw'oyiwamu kasasiro bajja kukuggiramu emmere bakufumbire oba kuwa obutunda totegedde mazzi gye gakoze eki gye gava. Ensonga lwaki kya buvunaanyizibwa omutuuze yenna bw'alaba omuntu ng'ayiwa kasasiro tokoma bukomi kasasiro ono ebiwata biki eri abalala abataneka Zambi n'agenda bugenzi mu myala enkuba nejja kuyambako okusindika naye gwe obulwadde ojja bufunira mu kyokulya.